More music at spacegospel.com.
Miwa, wavune pesa na West Kabaraz Sugar Company. Hiye kweni yoba na befwe kivaleva yai nileta inaitwa Kabaraz Sugar. Wapinduru ya baluya baluya ewewe panameru sienyu ni sienyu Kabaraz Sugar ye kweni yu Kabaraz Sugar ye fwe lingali miwani andu waloma ya yakuye Kabarasi Sugar ye fwe lingali Kakameka Kabarasi Sugar ye fwe niyo Kabarasi Sugar ye fwe lingali Esiaya Kabarasi Sugar ye fwe niyo Kabarasi Sugar ye fwe lingali Transizo ya kijana wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Chinyalu wazee wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Emilo wakulima wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Umiasi wakulima wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Kukura embezi Kabarasi Sugar ye fwe lingali Nungareni enaitiri waloma ya yakuye Kabarasi Sugar ye fwe lingali Haruya emiro waloma ya yakuye Davavolo Kabarasi Sugar ye fwe niyo Kambi Mwanza Nende wadoro Baloma ya yakoye Baluya bange senyu ni senyu Kabarasi Sugar ye fwe niyo Kabarasi Sugar ye fwe lingali Baluya Baluya bange koye Kabarasi Sugar ye fwe lingali Mababa Vijana wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Malebe Kenda Kakameka, Kabarasi Sugar ye fwe lingali Kimilili, Mama Ivaloma Yaya, Kabarasi Sugar ye fwe lingali Shanda, Shanda Valoma Koye, Kabarasi Sugar ye fwe lingali Kutere, Kutere Wanalia, Kabarasi Sugar ye fwe lingali Matete Chekalini wanalia Kabarasi Sugar ye fwe lingali Nukulu Maseno wanasema Kabarasi Sugar ye fwe lingali Arame Ekero wanalia Kabarasi Sugar ye fwe lingali Noche misiku Kumula wanasema Kabarasi Sugar ye fwe Kabarasi Sugar ye fwe lingali Wanafunzi, wanafunzi wanalia Kabarasi Sugar ye fwe lingali Yeye tabandu, wasomi sukulu bizi Kabarasi Sugar ye fwe lingali Chibarabara, chibarabara elimanga Kabarasi Sugar ye fwe lingali Chiosi vito yomba Kabarasi Sugar ye fwe lingali Balebe, balebe bapungoma Kabarasi Sugar ye fwe lingali Ayaya, wabonata Imeandika staff sivana befwe Staff sivola chiele fuchitaruna miatano uchangaki Wakulima, wakulima ambao wanafaidika Na Kabarasi Sugar Company Ni kama 1070 kuendelea mbele Inasiponza wanafunzi wa wapatao 200 katika shule mbalimbali. Kabara Sugar Company ndio kampuni ya kipekee ambayo inalipa wakulima kila Ijumaa. Kila Ijumaa wakulima hupata pesa zao. Sani bila bana befwe ndiyo tanga bandu ya kulashia ambulance inasaidia watu kupitia Inua Jamii Office ambaye naongozwa na msee Mujeli Shamara. Yeah, wabonata Malaba General Hospital na chisukuli na chibarabara chosi yulo kuhibirila bana befwe inapea wakulima plowing machines, seed can and weeding machine, see all and the harvesting machine, see one of the way. That's a player come at you, community. Would you have one and the witchy so called expansion of the planters? Need more cans, you know. Bali Kenya sweetest, Kabara Sugar Company, the only staple factory, Kakameka County, one of the way. Nakukiambe mu maya andika bandu befwe mukakiuna kama solo sita anaitwa Mzee Raymond. Mr. Raymond Otieno, unit head officer, kazi nzuri kabisa. Sanivi la public relation ni Mr. Coach, agriculture manager Z na ni Mr. Tanga and Mr. Kodek, kazi nzuri, twende kazi.
Wesi Kenya sisi umasiefwe
Anaberu sienyu ni sienyu Walewe bange
Wesi Kenya sisi umasiefwe Silingali
Walter Mwamba ni aloma ya yakoye
Wesi Kenya sisi umasiefwe Silingali
Benjamini Were analia
Wesi Kenya sisi umasiefwe Silingali
Chimenga Emulubi waloma ya yakoye
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Aisilobu Elujeli wa Shamara
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Misita Karanja Selizimani analia
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Misita Osoko Kastomake alila ya yakoye
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Koyo, sita wakisi waloma ya yakoye
Wesi Kenya, sisi umasiefe, Silingali
Mr. Andanje, emutali waloma ya yakoye
Wesi Kenya, sisi umasiefe, Silingali
Mukoya, Simon ingapo ya yakoye
Wesi Kenya, sisi umasiefe, Silingali
Tofezi, Tofezi analia
Wesi Kenya, sisi umasiefe, Silingali
Alekisi kakai Sila kwenyu halo maya ya koye
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Anaveru sienyu ni sienyu Wesi Kenya yefwe koye
Wesi Kenya sisi umasiefe Silingali
Aluya bange sienyu ni sienyu Kabarasi shuka yefwe niyo
Wesi Kenya sisi umasiefe
Ewewe unatumia pesa ikuzoe Wanasema panda miwa Ufune pesa na Wesi Kenya Kusau Alex Kakai na Mr. Sida Kwenyuha Abe na abonibo Lotus Official Factory Mr. Okoya, Mr. Wahisi Wabonata Sabati Manager na Ali James Matanda Ewewe Bila kusau Kabarasi Rugby Team
Kabarasi Sugar Yefwe
Pamoja na Kabarasi Safari Lari Museluchali Shamala
Kabarasi Sugar Yefwe Ningali
Panda mimo vino pesa
More music at spacegospel.com